Blood kush lal puti se fan. Yang ke chuni ka yak ke chun soldier. Hey chill, holy.
Okay, lava ri ranzuni lava mutual, lava munhu anga ta ntsakisa, xin'wana xin'wana ta n'wi endlela, pili nyame ntsako tele wo halaka, masiku lava ku tala va rila ku nyisa mijolo, holi loyi ni nga ta nkuma na loko n'wi khoma kahle, ni n'wi endla mana vananga, menta khoma kahle, menta khoma kahle, xin'wana na xin'wana ni ta ku endlela, xin'wana na xin'wana ni ta ku endlela. Man, love around, man, love of God, man, love around, man, love of God, man, love at mal, eh, 26 grand, love of mal, love of God, love of God.